me number one.
I still kiss, baby.
Wakisema nichague tena, alitakuchagua wewe. Wakisema nipende tena, baby bado wewe. Maradhi kifo kitaniumbua, achari weke wazi, michezo unaijua. Iti mara nite daddy, big big daddy. Of course mi namwita buddy, atairi mradi twende hadi ni monge gari ni msusie na kadi. Kwa kujichukulia maamuzi hivi nani kamruhusu aje kwa juu? If I'm about to lose, I better lose my life, baby, not you. Unanifanya remba, oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoea.
Kaza kulinda mipaka, mfalme na tonyo kali. Kwa yule anayemtaka, habibti ndo lake jina. Wapita jidai, bila yeye ujanja sina. Yache ninjo, oh, kwa utani masyara. Na nita kwa ishara, mpole chotara. Wala hana papara. If I'm about to choose, in a million I'll choose you. To lose life, I lose my life, baby, for you. Umenifanya na ima. Oh, 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 oh.
Mwenzako nisha kuzoea.
Oh, 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 oh.
Kiniacha utanionea.
Zetka Mix.